ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyanone kibanze ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. By'umwihariko turareba ikibazo cy'abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali. Nabaturage bari mu midugudu ya Kangondo ya mbere, ya kabiri na Kibiraro ya mbere. Aha hari harahawe akazi na Kabanyahe. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bwabonye umushoramari ugomba kuhakoresha bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Uwo mushoramari agomba kubaka amazu akimuriramo abasaga 1,600. Icyakora muri bo abasaga 400 ntibabikozwa. Bavuga ko ayo mazu batayakeneye, ahubwo bakeneye ingurane ikwiye y'amafaranga. Muraza kumva izindi mpamvu badakeneye amazu agomba kubakwa mu Busanza. Ni ikibazo gifata umuzi mu mpera za 2017. Abategetsi batandukanye bakunze kugisimbura, naho ariko na n'ubu ntikirafata umurongo uhamye. Kugeza ubu hari abaturage bahisemo kwiyambaza inkiko. Ingingo yo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange yakunze gukurura ubwumvikane buke bushingiye ku igenagaciro. Kwa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 nibwo Meya Mushya w'umujyi wa Kigali yongeye guhura n'abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurwa bagirana ibiganiro. Nibiganiro uyu mutegetsi avuga ko yashakaga kumva iki kibazo agihereye mu mizi, ariko nanone bica amarenga ko hatifuzwa gusiragira mu nkiko. Mu ijambo rye yababwiye ko yifuza umujyi usukuye kandi utekanye ariko utagira ubuheza. Ni Meya Marie Chantal Rwakazina.
Igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ni ishusho y'imyubakire n'ibikorwa remezo biteganywa mu gihe kirekire. Ingozi yari viziyo 2020, ariko murabibona ko twayigezeho. Ubu turongera tukihanga indi ntera. Turashaka kwiha viziyo ndende igera kuri 2050. Ese umujyi wa Kigali mu mwaka w'2050 uzahuza gute? Imbogamizi twahuye muri iki gishushanyo mbonera twari dufite ni izihe tuzikosore gute? Muri iryo huriro ry'igishushanyo mbonera igihe nk'umuyobozi w'umujyi wa Kigali hari icyo nahize. Ntabwo nifuza kugira umujyi wa Kigali ugira abo uheza. Ndifuza ngo ibyiciro byose dufite by'abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bigire aho byibona mu miturire no mu kugera ku bikorwa remezo mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ntabwo ndetse n'ubwiye muri 2050 tuzaba dusigaranye gusa igice kimwe abandi bose tuzaba twaragiye twirukanye baragiye mu ntara cyangwa muri district. Ibyo ntabwo tubyifuza. Umunyarwanda agira uko akeneye undi. Byaba rero bitari byiza hagira guhezwa muri icyo gishushanyo mbonera turimo tuvugurura.
Muri iki kiganiro murumva ibitekerezo by'abaturage, murumva icyihuriro ry'imiryango itari iya leta ivuga kuri iki kibazo. Muri kumwe na Eric Bagirubusa mbahaye ikaze.
Kavukire batutwawe kawiri muke abimukira bage bukeye bwaho sete karabifite babimukira barapima barabara barasinya aguteze igikumwe mu gitondo kare.
Mu kugeza amakuru kuri imbe yamufasha kumva ikibazo, bamubwiye ko inzego nyinshi zabagezeho ntacyo zabamariye.
Twasuwe n'umujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, twasuwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, twasuwe n'abadepite, abasenateri, ngira ngo urwego rwari rusigaye mu gihugu ni perezidansi. Izo nzego zose zadusuye, nta rwego na rumwe rwigeze rurasa ku ntego y'ibyifuzo byacu ngo rugendanishe n'iby'amategeko ateganya mu kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ari naho byageze rwose tumenyesha meya w'umujyi wari uriho ko yaturinda kujya mu manza, kuko twabonaga uburyo turi kwimurwamo budakurikije amategeko. Ibyo abayobozi bagiye babyirengagiza kugera igihe twandikira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'ubwo yari yaradusuye, tumusaba ko icyemezo twafatiwe cyo kutwimura, mbese twaramutakambiye muri make, adusubiza ku icyemezo cy'akarere adashobora kugihindura. ariko mu byukuri twari tumeze gutyo icyemezo cy'akarere tutanakizi muri rusange uretse ko twahawe amabaruwa aherekeje amagena agaciro yacu atubwira ko hari umwanzuro wa nama njyanama y'akarere yateranye kuri 15 z'ukwa kabiri 2018 igafata umwanzuro kuyimurwa ryacu yemeza ko ari igikorwa cy'inyungu rusange ariko uwo mwanzuro ntibigeze baduha kopi icyo gihe ngo tumenye umwanzuro twafatiwe n'uwuhe twaragerageje turishakishiriza nk'uko perezida wacu adusaba kwishakamo ibisubizo kwihigira uwo mwanzuro turabona tumenya ibyo njyanama y'akarere yatuvuzeho dusanga mu by'ukuri bihabanye n'ukuri tubwirwa n'abayobozi nta kindi twari gukora rero kuko twari turi mu karengane twagannye inkiko turega akarere na cyane ko ariko kari katubaruriye imitungo banatumenyesha amagena agaciro kubera rero ko nta bwumvikane bwigeze bubaho ngaho nta kindi cyari kwitwatabazwa uretse ubutabera kuko akarere katwerekaga ko kagendera ku mategeko natwe tukakereka ko nta tegeko na rimwe ryubahirizwa aho rero iyo byagenze gutyo impaka zabaye impande zombi abashinzwe kubahiriza amategeko nibo bumvikanisha izo mpande ubwo rero mu by'ukuri tutiriwe tubagora ngo tubajyane mu bintu byinshi ubu ikibazo cyacu kiri mu rukiko turatuje njyewe nahitana nabisabira ko nkadusabira akarere kagakora umwanzuro nabo bakawushyira mu kirego vuba ubundi tukajya hariya mu nkiko tukaburana tukareba utsinda ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana murakoze
icyakora meya w'umujyi wa Kigali we agasanga mu nzira z'ibiganiro bitarinda kujya gusiragira mu nkiko
nahawe amakuru ko muri mu rukiko ko ndetse ko mwifuza ko Gasabo nayo ngo ya kora simbizi igatanga amakuru yayo noneho tugahurira mu rukiko mbega byasaga nkaho uyu munsi icyo kibazo tutari bukiganireho kandi igihe nk'umuyobozi sinifuzaga ko tushyiraho iyo bariyeri nashakaga ngo ikibazo nkimenyeho amakuru arushijeho sinjye ngo kirebera mu mpapuro zo mu rukiko kandi urukiko nk'uko nabibabwiye ntabwo ari rwo kamara abantu bageza n'ikirego mu rukiko hagati aho hakaza umuntu akabunga ikirego bakagikuramo hanyuma bakagera bakumvikana icyo nabwiwe mbere rero nari ngiye kuvuga ngo dusoze inama dutahe kuko nagize ngo niko mubitekereza mwese nifuzaga ko biganiraho
uyu mubyeyi afashe ijambo ati mu kubimura hagombye kurebwa ku mibereho bwite ya buri muntu
ako kantu kari aho ngaho ko kwimurwa katubereye ingorane katubera intambara mu mitwe abaturage barashyuha mu bwonko impamvu icyemezo twafatirwaga ntabwo cyadushimishaga dukurikije imibereho bwite ya muntu ni ukuri dufite impungenge zo kwimurwa ariko bitavuga ko tudashaka guha igishushanyo mbonera uburenganzira bwacyo cyangwa twirengagije inyungu rusange ntabwo ibyo byose tubyirengagizanya kubaho ariko hari n'impungenge z'imibereho bwite nk'uko nabivuze hari ahantu ukuntu tuhatuye twaje mu mpande zitandukanye twese dushaka aho turambika umusaya muri uyu mujyi wa Kigali tuhageze rero haranatugora hari hateye nabi turwana nabyo tuzana amazi tuzana umuriro dukora n'ibindi bintu byose bidusabwa none rero aho amagingo ageze harimo abakuze harimo abananiwe harimo abari muri pension nk'uko mwakabivuze abafite imirimo harimo n'abatayifite noneho rero umujyi wa Kigali ntabwo bayobozi mwashatse ko muheza abantu muri uwo mujyi ariko twifuzaga ko murebesha amaso maremare mukareba uburyo abantu babayeho niba hari ahantu twari dutuye umuntu yari atuye mu nzu imuha imibereho imuha imirire imuha kwishyurira abana dufite abana bize nyakubahwa barangije za kaminuza bagiye hehe na hehe kandi tubikesha aho hantu twari dutuye ni ukuvuga ngo rero mu kutwimura kwanyu murebe bwa mbere na mbere impungenge zacu ese turimuka turajya hariya ahantu tuzahabaho dute dukurikije imibereho myiza y'abaturage nk'uko mwakabivuze umushoramari yaratubwiye ngo tuzahasanga agakinjiro ngo tuzahasanga isoko ariko hari abatashobora ibyo bintu kubikora twifuzaga rero ko mwareba abantu babasha gutura hariya ahantu n'abatabasha kuhatura abakenera ayo mazuzure ko harimo nabayakeneye banayasinye bakeya ariko mukareba nabakeneye kwigira yo bakajya gutura mu yindi mibereho tukajya gushaka ahantu twashyira amazu ajyanye n'icyerekezo ariko nanone tukabona uburyo dushobora kubaho
mugenzi we nawe ati
barabanje baratubwira ngo dufite manegeka ako kibiraro ya mbere uhageze ukareba amataje ariko hazahama kubereye munsi y'umuhanda amaze kutuzenguruka twe turi hagati kandi imvura nyinshi yaguye nta nzu y'umuturage zizigwa ngo igende ijye hahandi kuri ya mazu wenda abo batakomeye tuvuge tutikoko ya manegeka nitwatwaye hari amazu y'amaetaje ari kuzamuka ameze neza duturanye nayo araduka bakaba rwose kandi tubona ari na byiza ariko nanone ubushobozi bwacu ntidushobora kuhubaka nk'uko bikwiriye ikindi ntiturwanye igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali n'iterambere ariko kugira ngo tube tuhatuye ni uko tuzi ubwenge kandi dushoboye turakora tuganire neza kuko igishushanyo cyaje tuhatuye ntabwo twaje ngo tuhasange igishushanyo mbonera ahubwo igishushanyo mbonera cyabaye tuhatuye icyo gishushanyo mbonera kuba cyaraje tuhatuye twumvikana kuko tutarwanya iterambere ariko nuza kuhadukura nawe yibuke ko yahadusanze tujyananemo neza nta guhungabana guhari natwe tutababangamiye kandi nta nubwo twifuze rega kujya mu manza ese ubundi tuzajya mu manza ko turi abaturage banyu nyuma y'imanza kugira ngo ntimuzamutureba rero ni ukuri ntabwo ayo mazu tuyanze ariko ikibazo cy'aya mazu ubuzima bw'ayo mazu nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali kwihutira gufata inzu iyi sare ni nziza ako iyi sare nayibamo ari uko nashanye imbabura buriya ntacu n'imbabura twagusebye ushobora gusanga ari tweza turi mu mujyi turi gusaba kuko ejo hazaza hacu nta kindi kintu turi gukora tureba avuga uti niba ntuye hano igishushanyo cy'umujyi kikaba kimfashe reka ngende njye Nyamata ngende nshake ahantu mpashyira iyo nzu ngure umuringoti w'umurima nguhinge ntere ubwatsi igihande kimwe norore inka mpane na wa muturage neza kubera ko amategeko ari mu mujyi wa Kigali ntayashoboye ariko bitabangamiye nanone n'ushaka kuhaba yumva yahashobora kuko natwe dutekereje ubuzima bwacu namwe muturebere kure
warahunze wibuge kiremera umujyi ukawureba iyo kure hakurya ku matara gucira amarenga wowe ntubimenye ntabwo byateye kabiri iragaruka ngo insinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihaniza ngo uhegereye wapfa
muri ibi biganiro hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali n'abatuye mu kagari ka Nyarutarama bavuga ko mu kubabarira imitungo yabo habayeho icyo bita itesha agaciro rikabije
mu mbogamizi zindi zo kutubarira ari ukuntu ugera nko ku muntu ugasanga umuntu afite inzu ya kadasiteri wenda imuhagaze nka miliyoni ijana mu kuyubaka ugasanga ntibatinye kuvuga ngo bamugeneye miliyoni 26 tukibaza umuntu ukora icyo kintu ni umwenjinyeri ni umutekinisiye ni umuntu ujya ku isoko ry'ibicuruzwa ry'ubwubatsi akabasha kumenya agaciro k'icyo umuntu wubakisha gihagaze ugasanga umuntu ntatinye gufata igiciro cy'amakaro ayabara 3,600 nkeka ko nta muntu barengereje kandi ugasanga ku isoko ryo kuyagura ni 12,500 ugasanga umuntu afite purafo mu nzu ni Dubai ugasanga babaze ko ari ikarito cyangwa ugasanga nta nubwo afite purafo hari n'abantu bagiye babona imitungo yabo ije ibyo n'agaciro rije ugasanga umuntu ntafite igisenge ukibaza nimba umuntu wa munsi agira igisenge naho ubwo bikagucaho ugasanga izo zose ni imbogamizi
bivugwa ko mu kugena agaciro ku bimurwa bahereye ku ngano y'ubutaka buri wese yari atunze Bwana Yohani Higira ashinzwe umutekano muri umwe mu midugudu izimurwa kandi yari mu itsinda ryagenaga agaciro
guturuka kuri zeru kugera kuri sikayimeta 99 uwo muntu yemerewe inzu ya shamburete iyo shamburete bagahita bayiha agaciro ka miliyoni 14,200 guturuka kuri sikayimeta 101 kugera kuri 250 ni icyumba na saro kikabararwa ariko noneho bajya ku mutungo utunze iyo nzu ikaba ihabwa agaciro ka miliyoni 19,500 noneho guturuka kuri 250 kugera kuri sikayimeta 500 wemerewe inzu ya miliyoni 25 ikaba ariyo y'ibyumba bibiri na saro guturuka kuri sikayimeta 500 kugera kuri 999 gukomeza n'abari hejuru nuri yavugaga skimetri 5000 ubwo bafite ibyumba bitatu na 7 babitwereka nkuko imitungo yabaruwe imiryango 48 niyo batwerekaga ko ifite ibyumba bitatu na 7 mu miryango icyo gihe twabaraga igera mu 1620 n'ingahe kuko imiryango myinshi nyakubaho impamvu harimo nibibazo birebire nibyo bya skimeta imiryango myinshi iri muri chambrete ikaba ari no mu cyumba rasaba ni naho ngira ngo mwaranabibonye mu special report zita ku ma televiziyo bagenda batangamo ibiri abagenda bagaragaza kuko umwe aravuga ati nkuko uyu mugabo yabivuga gati nzubaka urugo rwanjye urugero nkuko benshi babibona hano bose bari mu cyumba rasaro na ya chambrete ese ukibaza uzafata umuryango w'abantu 8 ushyire mu cyumba rasaro noneho indi miryango myinshi nayo iri muri ya chambrete ukibaza aho turimo turaca kajagari mu myubakire ariko tukakimurira mu buriri turaguha makuru abaturage baravuga ngo turaca kajagari twebwe ubuyobozi ariko tukakimurira mu buriri niba mfite umuryango w'abantu 8 haba bagiye mu cyumba rasaba ubwo nyirurugo umugore n'umugabo barajya mu cyumba abana batandatu basigare muri saro ubwo babana bararyama muri saro noneho hari impungenge hariho bahita bajya muri chambrete andirekiti kuko batari no mu cyumba rasaba ukibaza imiryango hariya muri iri etaje n'urujya n'uruza no kunyuranamo iki kibazo gitanga abaturage noneho bakagenda bagasara mu mutwe ugasanga imitwe yashyi
usigaye uhingiriza udusigara twibibanza ukikira amabarabara n'amategeko yagenga majyambere ureba atakwitaho
Murakyumva izi rya America mu kiganiro dusangira ijambo aho tukirebera hamwe ingingo yo kwimura abaturage wa Nyarutarama muri Gasabo muri kumwe na Ehe bagira ubusa muri ibyo biganiro na meya w'umujyi wa Kigali abaturage basabye kwita ku nyungu z'umuturage kuruta kwita kuri rwiyemeza mirimo
twebwe turi hariya nk'abaturage kandi duhanze amaso abayobozi bacu umushoramari niba yaraje aje gushaka ubutaka twebwe hariya bagusobanurira ko twahatuye igihe cy'ishushanyo mbonera kitari cyazi by'ukuri tuhamaze igihe kandi ubutaka bwa Nyarutarama aho dutuye hariya ibiciro byaho murabizi twifuza ko intero yacu umubare munini waravugaga ngo itegeko rya expropriation ryubahirizwa cyane ko umushoramari abaje ahantu cyangwa se ashima ahantu kubera ikintu abona azahasarura mu gihe runaka rero mu by'ukuri ibyiciro by'abantu bari hariya nibyo duhuriyeho hari abari mu cyiciro cya mbere hari abari kuri kote iri ahantu wenda bijyanye n'ibyo muzi barahari nabo hari n'abandi bari ahantu bafite ibyangombwa by'ubutaka dusora buri mwaka mwaratubaza n'ibyangombwa tukabibereka rero twebwe icyifuzo cyacu pe nuko ikibazo cyakemuka kandi kigakemuka nta ubangamiye undi ku nyungu ku neza y'ubuyobozi no mu nyungu z'abaturage mureberera kuko ikintu nabashije kubona hariya habayemo ikintu cyo gushaka kujya mu nyungu cyane z'umushoramari kuruta iz'umuturage nyakubahwa meya turi hano nk'abaturage bagomba kugandukira ubuyobozi kuko nabivuze bushyirwaho n'Imana rero ibindi twebwe twiteguye gukorana neza kandi tukasaba ko mwakwita ku nyungu z'abaturage muri rusange nta ubangamiwe
abandi nabo bakavuga ko mu byakozwe habayeho kudacisha ibintu mu muki bibizwe nko gutekinika
babikoze uko bashaka niba bikoze uko dushaka hari akantu badukoreye nakwita gutekinika kandi katutubaho batuzaniye umugenagaciro w'akarere n'amateri w'akarere bari bari kumwe bavugana n'abaturage ndetse bavuga ko bagiye kuvugana n'abakoze expertise kugira ngo bavugane n'ukore karere twavuganye nawe avuga n'abaturage twakoreye ndetse natwe ubwacu twakorewe birangira tubwiye ngo nitugende ngo bazadusubiza bazahamagara abageneye agaciro bagirana inama bumvikane ku biciro ariko ni sete kandi kabayeho nuko baje kudusubiza hatarahamagawe abageneye agaciro kuko nanjye barahamagawe sigeze mpamagarwa muri abo nanjye nabo ngisubizo kinyemeza ko twabonanye nabo bantu tukumvikana ibyo ntibyabayeho nabwo biza atari bya bindi ikindi kintu cyagiye kibaho bigera cyo baduhaye koko ntabwo abantu batubariye bitaye ku muryango dufite reka nanjye nk'urugero rwanjye aho ntuye ntuye mu Ni parisa yifite metero kare 240 mfite mwamaza ageze kuri 4 antunze tuzu buryango ariko n'icyo gacyo bampaye bambwiraga ko nemerewe guhabwa inzu y'icyumba na salo izo mpungenge twageze kuri meya karere twibaza se umuntu ufite umuryango bamwe azabasiga hanze abandi ajye mu nzu hari umuyobozi umwe atubwiye ijambo risa dushimishije ngo abantu iyo bari mu nzu ari bamwe baryama muri salo bamwe kabasaro n'ijoro rikaba uburiri ntabwo ari ibyo bintu twabyakiriye niyo mpamvu bamwe bakubwiye bati twarahugabanye
abaturage badaca ku ruhande bakavuga ko icyo bifuza ari ingurane y'amafaranga ikwiye
mu kuza kubarira imitungo abaturage bakaga icyangombwa cy'ubutaka bakaba umutungo urimo ariko ugasanga hari ibyangombwa icyangombwa kimwe gishobora kuba kituyemo n'abantu batanu ari icyangombwa kimwe buri muntu akamubara ku mutungo we ariko bikabarwa kuri cya cyangombwa amafaranga y'ibyo agena agaciro asohotse kuri cya cyangombwa n'ubundi kandi hasohokaho n'inzu imwe yenda y'ibyumba bibiri na saro azahabwa kandi ugasanga nta hantu n'imiryango itatu yenda igizwe n'abantu 20 impamvu rero abenshi bavuga ko bashaka ingurane y'amafaranga ni uko bashobora kuyagabana muri ubwo buryo kuko buri wese afiteho pariti kuri cya cyangombwa mu gihe yabaye inzu imwe bagasanga ari ikibazo cy'uko bazayirwaniramo cyangwa bikaba andi makimbirane mu gihe cyo kuyigabana kuko bahuriye kuri cya cyangombwa kimwe cy'ubutaka ibyo nabyo bikaba biri mu kibazo giteje akavuyo muri iyi midugudu
hano ugendeye ku mibare y'abaturage batuye hariya babariwe ukareba abaturage basinyiye amazu aho ubwawe wabona icyo abaturage bashaka barashaka amafaranga mu yabaye bigenge ngende njye ku kamonyi mfiteyuzu kubaka yananeye nyuzuze nguri nk'abana banywa amata saha mu Musanze bazamagira inka yubehe ntabwo byashoboka abaturage barashaka amafaranga namwe tubishoze irenga icumi tubabwira amafaranga ahubwo bitubwire twitahire turi gutinda aha
ibi biganiro byasoje ntacyo bigezeho maze madame Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali yizeza ko agiye kubisesengura akazatanga igisubizo nyuma
njye rwose ntabwo iby'ikirego ndi bubigemo kuko naranabisanze urubanza ruzaba ariko numva hakiri amahirwe ko abantu bareba ikibazo ko giteye bakumvikana ikirego aho cyaba kigeze cyose abantu bashobora kugira ubundi buryo bumvikanaho nifuzaga rero ngo dusoze ariko mbizeza ko ubu ibi biganiro ari ibiganiro bigomba gukomeza nzagaruka noneho mbabwira isesengura ryanjye ry'iki kibazo mpereye kuri ku makuru mwampaye uko rimeze
ibiganiro bisoje bamwe bakomeje gutsimbarara
nta kizere na gito nta nubwo ibi biganiro twari twiteze ko ari uku nguku biri bugende nta nubwo twe tubikeneye kuko twamaze kuregera urukiko twari tuzi ko hari inkuru nziza bazanye bakaba baje kutubwira ngo duhagarike urubanza kuko ibyifuzo byacu bagiye kubishyira mu bikorwa ariko kubera ko nta kintu na kimwe twumvise kizima batubwiye gahunda yacu irakomeje yo gukomeza urubanza
ariko baravuga ko bazakomeza ibiganiro kugira ngo bamubashe kuba bakemura ikibazo
ibiganiro turumva babikomeza ku bantu batareze bariya 57 bemeye amazu mu bandi basigaye nabo ikigaragara nuko babuze ubushobozi bwo kuba baregera urukiko ariko ntabwo bishimiye uburyo bari kwimurwamo twebwe nta bindi biganiro tugikeneye byo kuguma kutubwira amazu rwose twinkubeshye
tukavukira tumbaza umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi abategekwa kurengera arahari
ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta ivuga kuri iki kibazo bwana Jean Leonard Sekayange n'umuvugizi wa Societe Civile mu Rwanda avuga ko iki kibazo bakomeje kucyumva kandi ko bakomeje kugikoraho ubuvugizi agasanga bitaba ngombwa ko impande zombi zakwisanga mu nkiko
ntabwo bikwiye kugera kuri urwo kujya mu nkiko kuko itegeko ryo rirahari ryo kwimura abantu ku nyungu rusange bakwiye kurireba bakarisoma bakaryubahiriza niba ajya mu rukiko n'ubundi urukiko ruzakurikiza itegeko nta mpamvu yo kugira ngo umuturage ajye kurega leta kubera ko leta irimo umwimura ku buryo atishimiye icyo gihe umuturage bisa nk'aho leta yamurenganyije yagiye kwiyambaza inkiko ndibaza rero ko bitakwiye kugera kuri urwo rwego ahubwo abayobozi mu nzego bwite za leta bakwiye kwegera bari abaturage bakabasobanurira ndabona bagomba kubanza bakabereka igikorwa kigiye kuhaba bakabereka akamaro kizagirira abanyarwanda muri rusange ndetse nabo barimo barangiza bakabasobanurira bakanabereka n'iyo ngurane bagiye kubaha ko ari ingurane ikwiye ku buryo abaturage bo babyiyumva bumva akamaro kabyo biragoye ko cyangwa se biranashoboka ko umuturage wagenda ku munsi wa mbere ukamusobanura ntiyumve kubera ko ni ahantu yari amaze igihe kinini yari atuye yumva yagize nko kuri gakondo birasaba kumwegera cyane inzego zikamwegera zikamusobanurira hari henshi byagiye biba muri umujyi wa Kigali ugasanga imbere abaturage bagiye batabyumvira ko hashira imyaka 2-3 ugasanga barimo barishima cyane ndetse ugasanga ba wundi yenda bari baturanye hafi yaho yari atuye mbere ni urimo yicuza ati kuki ngiye batangezeho nanye kwa baranyimuye nibitegamo n'amategeko babegere babaganirize hari inama zigomba kuba inama rusange abaturage bose bahari ndi baza kwenda byakozwe nyuma yaho bakajya no urugo ku rugo umuturage ku muturage muri baragomba kwimurwa bakamusobanurira ku giti cye ikibazo kihaba hariya nuko abashaka kubasobanura mu nama rusange hari abantu benshi kandi zira nama rusange ntiwamenya ashaka kuba barimo bose atari bo bafite amazu hariya hano nabashaka kuba bigendera bihitira hano ushaka kuba ifite ikibazo kindi yifitiye muri kamere ye akaza kuba yateza akavuyo gusa akanga ni no kugira ngo nabaturage nabo bumve ubwabo hari nabandi babataza mu nama bakumva ibihuha akaba yakumva ko ari buhabwa amakuru nakana akabagiyeyo kandi kana ko wenda afite izindi nyungu tutazi cyangwa se n'ubuyobozi butazi byakaba byiza rero ko inzego bwite za leta zikwiye kugira abaturage urugo ku rugo abagomba kwimurwa barabazi bakabaganiza bakareba ikinyungu yabyo bakareba bakabereka nicyo naho bagiye kujya uburyo bazabaho neza n'uburyo bazakomeza gufashwa kuko leta ni leta y'abanyarwanda kandi kuza abanyarwanda ibi bisi byo kushidikanya niba tubona ko hari abo bakura mu manegeka bakabazamura bakabashyira mu mazu meza turimo tubona muri ino minsi ntago nashidikanya ko uyu munsi umuturage wari ufite agasambuke wari ufite ikibanza cy'inzu ye bajye kumushyira ahantu habi
uko abaturage basobanura umujyi wa Kigali baravuga ko hagati yabo na rwiyemezamirimo hagiye habaho icyo bita itesha agaciro hari uburyo bagenda babara ubutaka bakavuga bati hagati ya 0 no kugera kuri 99 uko ubutaka bwe bungana babubara muri square meter bakavuga bati uwo muturage agomba guhabwa akumba kamwe cyangwa se chambrete bakavuga bati umuntu ufite umuryango w'abantu 8 bizagenda bite kuri icyo cyumba cy'inzu
naye naramubwisha umuturage avuga uburyo bazagenda bahabwa ibyumba amazu bitewe n'ubuso cyangwa se na ari yarafite kujyanye n'inzu ye aho yari iri uko babivuga sinibaza ko ari ukuri ngira ngo yari nabyemera ko ari umuyobozi ubivuze kuko umuturage akavuga ngo baravuze ngo umuntu ufite square meter kuva kuri 0 kugera kuri niba ari 90 ngo azahabwa chambrette imwe ntabwo chambrette imwe ntabwo abanyarwanda bafite umuryango ujye kuba muri chambrette imwe umugore n'umugabo n'abana bajye muri chambrette imwe byo ndibaza ko bitakunda kuko impamvu ntabyemeza nuko ntabwo numvisha ari umuyobozi ubivuga n'umuturage numvisha abivuga nibaze ko iho navugaga ko ibihuha bishobora kwangiza ibintu byinshi ubuyobozi bugomba kwegera abaturage n'ibyo bukabikuramo ku buryo umuturage abwirwa message ubutumwa akabuhabwa n'umuyobozi akareka kujya kubwumva kundi muturage mugenzi we tamenya n'ibibazo bindi yabayifitiye bibaye ari kuri nko kuri muturage bivuga ndibaza ko cyaba ari ikibazo byazamutse no kugira ngo abaturage babyumve kandi n'amazu bubaka muri kino gihugu cyacu nta ndabona inzu babibaka ngo bahe icyumba kimwe gusa yaba ari toilette kandi nta muntu ukwiye gutura muri toilette
nka societe civile hari uruhare muzabigiramo hagati y'ubutegetsi n'abaturage
ubundi societe civile ahantu hose turahagira ko tujya inama ku mpande zombi kandi ari ku baturage ari ndetse n'abayobozi muri leta bafite inshingano zo barimo bakora iyo gahunda yo kwimura abaturage kandi n'ubu twarabitangiye icya mbere ni uko twemera ko abaturage abanyarwanda bagomba kuba ahantu heza icyo kindi cyo tugomba kumvisha gusishikariza abari abaturage batuye hari ahantu Nyarutarama barimo basabwa kwimuka ko ahantu baturaye batuye hataberanye n'umujyi wa Kigali icyo nitumara kucyumvikanaho nabo hazaho gukurikiraho kubumvisha noneho uburyo nabo barekana uburenganzira bwabo kurikirana uburenganzira bwabo kuko ni uburenganzira bwabo kugira ngo niba bimuwe bahabwe inyungu ikwiye ingurane ikwiye iyo ngurane ikwiye rero nayo nubwo sitegeko ridateganya ngo ndutere ko niyaye ndi umuturage yishimira akumva ko havuye azajya aheza kurutaho yarari ntabwo agomba kuva heza ngo ajye habi agomba kuva he hari abitabaniye akajya ahantu yumva ko ari ahantu heza kandi hafite inyungu aho rero niho na leta nayo igomba tugomba gukora ubuvugizi kugira ngo umuturage habe gukubahiriza itegeko
ku muzozo w'ikiganiro nshimiye bwana Jean Leonard Sekayange uvugira societe civile mu Rwanda nshimiye madame Marie Chantal Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali abaturage banyarutarama bose ku musanzu wawe mu kiganiro namwe mwagikurikiye reka mbashimire tuzakomezanya ubutaha mukomeze kunogerwa na gahunda zacu na reka bagira ubusa
turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.